choyoya kata athembo kendo aneno malit moloyo wuodha ma e piny niche nirumo machiegni wadhi dalawa kama Yeso loso ne jolocho duto moloyo lweny ko timbe mamono anachako wuodha adhi dalawa aongi mag pini marumo kendo kalo agombo bet gi Yesu malo Jerusalem dala makasari choywaya kata athembo kendo aneno malit moloyo wuodha ma e piny niche nirumo machiegni wadhi dalawa kama Yeso loso ne jolocho duto moloyo lweny ko timbe mamono anachako wuodha adhi dalawa aongi mag pini marumo kendo kalo agombo bet gi Yesu malo Jerusalem dala imigeno chamo mwandu folo dakiti mkinda tilo pachi ringi yae richo richo neko kendo kelo mwane jogo mamuno Richo kelo tho kendo pogigi polo Malaike kuyo kagirango nyithini nyasaye Achako wuoth madhi polo Aongi mapini makalo Imigeno chamo mwandu folo Dakiti mkinda tilo pachi Ringi yae richo richo neko Kendo kelo mwane jogo mamono Richo kelo tho kendo pogigi polo Malaike kuyo kagirango nyithini nyasaye Achako wuoth madhi polo Aongi mapini makalo Ganjao, richo chalgo yeyo machami tokudhi Bedi motanki kricho ywai Richo biro rundi biro teki malich Bedi jarit mariet kendo molon Tingwangi mondo ine msalaba Yesu tolungi kawono mondi yudi yweyo Mondo ibed gi Yesu malo Jerusalem dala Ganjao, richo chalgo yeyo machami tokudhi Bedi motanki kricho ywai Richo biro rundi biro teki malich Bedi jarit mariet kendo molon Tingwangi mondo ine msalaba Yesu tolungi kawono mondi yudi yweyo Mondo ibed gi Yesu malo Jerusalem dala Imigeno chamo mwandu folo Dakiti mkinda tilo pachi Ringi yae richo richo neko Kendo kelo mwane jogo mamono Richo kelo tho kendo pogigi polo Malaike kuyo kagirango nyithini nyasaye Achako wuoth madhi polo Aongi mapini makalo Imigeno chamo mwandu folo Dakiti mkinda tilo pachi Ringi yae richo richo neko Kendo kelo mwane jogo mamono Richo kelo tho kendo pogigi polo Malaike kuyo kagirango nyithini nyasaye Achako wuoth madhi polo Aongi mapini makalo Imigeno chamo mwandu folo Dakiti mkinda tilo pachi Ringi yae richo richo neko Kendo kelo mwane jogo mamono Richo kelo tho kendo pogigi polo Malaike kuyo kagirango nyithini nyasaye Achako wuoth madhi polo Aongi mapini makalo malo Gimigeno cham mwandu polo Nakitim kina tilok pachi Ringi ae richo richo niko Kendo kelo mwame jogo mamono Richo kelo tho kendo pogigi polo Malaike kuyo kagirango nyithini nyasai Achaku wot madhi polo Aongi mapini makalo Imigeno chamo mwandu polo Dakitim kinda tilok pachi Ringi ae richo richo niko Kendo kelo mwame jogo mamono Richo kelo tho kendo pogigi polo Malaike kuyo kagirango nyithini nyasai Achaku wot madhi polo